senantolantan bunagun kan mali celu kelen ruwanda kanankolo o ye senantolantan ɲɔgɔndan jaabi ye min be don coupe du monde katar san wɛrɛ b'a2ɔni fila eliminatoire tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ eliminatoire minnw be farafinɛgun kofɔ a ɲɔgɔndan tanakunu araba septanbrekalo tile fɔlɔ san b2ɔni kelen marɔk jamana kan kuru saba mali y'o sɔrɔ tile fɔlɔ tɛmɛnen kɔ mali ka kulu kɔnɔ keniya ni uganda ka ɲɔgɔndan bi alamisa don septanbrekalo tile fila san b2ɔni kelen nka kunnafoni ninnu be ci waati min na o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔndan jaabi ma dɔn fɔlɔ coupe du monde katar b2ɔni fila eliminatoire tile filanan hukumu kɔnɔ sisan ntɛnɛ na ta septanbrekalo tile wɔɔrɔ san b2ɔni kelen uganda be mali bisimila a ɲɔgɔndan be tan kampala mali dege karamɔgɔ muhamɛd magasubaga fɔla mali senantolantanaw be bɔ marako jamana kan ka uganda sira ta sibiri nata septanbrekalo tile 4 san b2ɔni kelen o don kelen u be se uganda kɛrɛnkɛrɛnyana kampala uganda faba n'u sera kampala kari septanbrekalo tile 5 san b2ɔni kelen kari nata ko don u be taa senantolantanyɔrɔ lajɛ ɲɔgɔndan be taa tan yɔrɔ min na n'an ko rekonaissance de terrɛn o de kofɛ ntɛnɛ nata septanbrekalo tile 6 san b2ɔni kelen uganda ni mali be ɲɔgɔn sɔrɔ bawulo siman kan voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala seli don